nageddemu esooka kaneebazeemu kamanyi byonna takumira mbeera anyambye nentuuka nsaana kumwebaza lugendo lwadde mbeera n'enkonga yambuzokkira bange era sanze nankanga leero natanda gye nnasibye bannanga enjala eyagwe waffe ntanza nnasibye yakama nsaba munsaasire kwata kyakudde abafise banaabankeera be banaawulira ngeera okusooka kwa yonna n'abeeka eyo bantu mubbalaba tibaddunda baagala alunde nga mukyaweereza ngeera ekigambo kindeese olwaleero ne kinnyiga okukamala mu butuufu nno gyagala njatule mbe bakkakkamu saawudde katimba gassewamu abakadde banzaala njagala mbeebaze ng'omma okulira abaalugera nga by'olabye nfaafa birungi by'otabala n'ebiibwa ebityo kozi bye simanyi ŋŋenda oluusi nenkaluubirwa emyaka egy'omu buto nabyo bimbuulirwa ku bintu bye mpulira si kulimba bw'obeera n'akasaago wamma omuzadde yaweebwa osasola entuuyo ze kale nze nalwala lwala nnyo nnasula nga mbatunuza embebere bambi katonda n'abajuna lwakiseebaza nabwe bembanyizaamu ne babanga abakwatibwa ennyiike ate nga kyekikyo ne babinnangira ensobi eyo kenyimanyaayo muzadde nga bwatalwasonyiwa bambi akanyama nenkagula nsobole okwenenya omuzadde wansusso jagala bange maama yasinga nejagala taata kirawanayo nkaago wamma omuzadde wansusso otibayamu enkana tokaabagaggawaleera nga sente zaalina nfaafa lwaki maama yeesibe nziina ssenga watuulirwa lwaki sente zize mu bbidde n'ekyokukola n'olemu okimanya bulamu ekikanzu kya taata olwayo tindolo omuzadde wansusso tejagala bange taata yasinga tejagala maama ey'omunsi bifunwa bufunwa kubanga ofuna ne biggwaawo naye ate kookazana oddamu n'ofuna olwekyo njagala okimanye nti ku nsi omuzadde wansusso gwate oli mujja wange oyo simanyi obaakula ku ludda lw'omukazi ow'omunju olaba nga kya kitalo kyokka omuzadde yasinga tewayamu enkana omuzadde wansusso zejagala bange maama yasinga jagala taata n'olwekyo nsaba okufuna enjawulo eyamulekwano mwana wa boobwe yo mwana wa boobwe talina mbojjanyi naye ggwe bwamulekwa naye mu kika kyo n'olemu okwala kwate oli mwana waani olwo tiwaba akwagala mu mwenga chaku samuru nya wache ya kula genseno Yoyo katonda woku nsisi manyo wakula Omuzade wa siso Njagala wange Mama ya singa Njagala tata Songa zempa disi manyo wanga mnimwe nchamu Wanga chechicho nsaba mumbulire Ngo waka nyevi ange siku ganye nsaba osale diro Mungu wa wagira evange na wansasire Ngo waka nyevi ange siku ganye nsaba osale diro Mungu wa wagiza wange na wabe gogole Lawa yonkwa nukwa tatane mama wakunye nseno Awazada wa wagira vise njagala mwetare Omuzade wa nsiso Njagala wange Embozi weta wankate sichiganye tulita ngolundi Kamba vokisa wange nsaba musibule Baba chali mwiziki za tisabe nyoba sana yesara Patondo miambi wabu nasibulabe bako Tabala vete nzike njimba kubate mwamani Amange njagala mujagani ngazala kuza Tabala vete nzike njimba kubate mwamani Mwamani njagala mujagani ngazala kuza